iyi mwumva na dijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda radio ijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika I Kigali no kuri FM 93.3 I Karongi. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. I Kisoro muri Uganda turi kuri FM 88.9 kuri Voice of Muhabura. Mushobora kandi no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com. Badukurikira rero mwana dusanga no ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ku buhanga bw'ibyuma muri kumwe na Nadia Taha uza kwakira telefone zanyu mu kanya. Turabaramukije rero mwese abadukurikiye muri uyu mwanya kandi tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi ni uwanyu wo gutanga ibitekerezo, ibyifuzo ndetse n'inama mwumva byafasha mu buzima rusange, cyane cyane ku munsi wa gatatu twahariye ubuzima amagara y'abantu. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikaze mwese nshuti, ngarutse ku bijyanye n'ubuzima. Nk'uko buri wa gatatu radio yanyu ijwi rya Amerika yawuhariye ibijyanye n'amagara y'abantu, uyu munsi ni uwanyu. Turaza kuganira mutanga ibyifuzo byanyu ndetse n'inama mu bijyanye n'ubuzima aho iwanyu, aho muba, aho mukora, aho mugenda, aho hose ibijyanye n'amagara y'abantu byifashe gute. Ese hari indwara ibahangayikishije ku buryo bwihariye aho mutuye? Izo mpungenge mwazivuga bityo abashinzwe ubuzima bw'abaturage bazumva zikaba zashakirwa ibisubizo. Radio yanyu yabageneye uyu mwanya rero kugira ngo mufatanyirize hamwe kuvuga ibijyanye n'ubuzima, amagara y'abantu, aho iwanyu, ndetse n'icyo mwumva cyakorwa kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Wowe udukurikiye ndetse n'abandi bari buze mu kanya, ijambo ni iryanyu muri iki kiganiro. Muze rero dusangire inama n'ibitekerezo ku buryo twakwita ku buzima bwacu n'ubw'abacu ndetse buri munsi, kuko uruhare runini ni urwacu mbere yo kwitabaza abaganga. Niba rero mufite n'ibiganiro mwifuza ko twaza bashakira ababibaganiriraho by'umwihariko ku bijyanye n'ubuzima, nabyo mubivuge tuzabashaka. Reka rero ntabatindiye twakire uwa mbere wifuje ijambo muri kiganiro, Museveni Rehema, uranyumva? Alo, Museveni Rehema?
Alo,
uratwumva neza?
Yego, ndabumva. Ndi hani Goma, mujyi wa Goma mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Nuko nuko. I Goma se mumeze mute?
Goma turaho gahoro, ariko murabizi ni umujyi uzungurutswe n'inyeshyamba za M23, ariko ubuzima buri gukomeza tubuhoro buhoro.
Yego, wifuje ko tuguha ijambo, n'icyo wifuza kugeza ku batwumva?
Murabizi ko kuva intambara yatangira, inkambi, impunzi zahungiye hano mu nkengero z'igihugu, ariko hari ibibazo byinshi by'indwara zirimo za korera, cyane cyane hari uburwayi bw'ibi ino ndwara mbere siri kuza ibinuzayi
yubushita bw'inyende
nimba ari bihushi byinyi
ubushita bw'inyende namwe yarahageza aho ngaho igoma
ani goma rwose gatangiye kugaragara mu ntunza muri izi nkambi z'abazimunzi nifuzaga nuko mahanga yadufasha rwose gakadufasha gatangira gukora iperereza bakareba uburyo bafasha abantu cyane ko ni ibintu mbese biteye ubwoba ni uburwayi buteye ubwoba cyane nge buri kuntera ubwoba
warababonye abantu barwaye cyangwa ni ukubyumva
narababonye kuri rezo sosiyo cyane biri gutambuka muno mu nkambi zitwegereye n'imasisi nawe hari iyindi kesi twabonye njyewe nabiboneyeho amaso ku yandi ndetse ko bari kwitabwaho muri sitari
hanyuma urabona harimo gushyirwamo imbaraga se kugira ngo yego uravuga uti amahanga dufashe nibyo koko iyo bigeze no mu byorezo abantu bakenera inkunga zitandukanye byiza ko ubu noneho barimo kuvuga ko inkingo zishobora kuhagera mu minsi ya vuba bagatangira gukingira abantu ariko iyo urebye uko bihagaze muri kino gihe urabona barimo gushyiramo ingufu mu bijyanye no gufasha abarwayi ndetse no gutuma abandi batandura
ntabwo ibyo bari babitangira ibyo kuba bakingira abantu cyangwa se ngo bashyireho uburyo bw'ubwirinzi ntabwo ibyo bari babitangira uretse nk'uwagaragaye hariho uwagaragaye kuri bari muri hopitale y'Imasisi abandi nubwo natari nakurikirana neza bagiye bandura bari mu nkambi nubwo natari nabikurikirana neza ariko abafite ubwo burwayi cyangwa se guverinoma ntabwo yashyiraho ubwirinzi bwo kuvuga ngo dutangire twirinde gutya kugira ngo n'abatari bandura batandura ni icyo ngicyo rero turi gusaba ko mwatuvuganira kugira guverinoma cyangwa leta yacu itangire ishyireho ingamba kugira tutaza kwanduza abanduye bataza kwanduza batari bayandura
yego twizere ko abashinzwe ubuzima babyumvise naho inkingo zo hari abemeye kubitanga kuzitanga hari umuryango w'ubumwe bw'uburayi isosiyete yaho ikora inkingo yemeye ko izatanga izo nkingo isosiyete yitwa Bavarian Nordic Bava n'Amerika ndetse n'Ubuyapani bavuze ko bazatanga bijeje ko bazatanga izo nkingo kandi ko zishobora kuzatangira gutangwa vuba twizere ko bizakemura ikibazo abayobozi nabo ubwo twizere ko bazabafasha mu bijyanye no kwirinda kwanduzanya hagati y'abarwayi n'abari bazima urakoze cyane yego ni Radio Ijwi rya Amerika ya Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro muri isanga aho uyu munsi tubaho umwanya kugira ngo muvuge ibijyanye n'ubuzima aho muherereye aho mutuye aho mugenda hose haba hari amakuru ajyanye n'ubuzima ndetse mushobora gusangira n'abandi kubijyanye no kwirwanaho kugira ngo umuntu atandura cyangwa se niyo yaba abonye umurwayi amenye uko yakwirinda turakomeza mukanya
perdu sans toi, babe. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, babe. J'adore, babe. Manana, yeno, ta hé. Your head.
Amerika hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda indirimbo Vazi ya The Ben twizeye ko hi baruhuye mu mutwe dukomeza rero ikiganiro cyacu twakira bienvenue bana nange turi kumwe
amahoro amahoro amahoro
yego yego namwe urahagana he yego muraho muraho urahagana he
Yes, given the current year, I hope it's a more interesting than it was even within the command of machine, the command of machine, the one in the America could be ango. This is the only hamlet, the candidate is on the first thing with a new menu.
Rakosichan.
Yes. Later. Icyo navuga ho uyu munsi araba ari umunsi wo kwisandura wo gutanga ibitekerezo kugira ngo duhurize hamwe
yego
hano igarongi tumeze neza umwana duhaye n'umuyobozi wo kumvira aho rwose radio tuba tuyumva neza cyane ariko niyo tutari akoresha icyo iyi interineti nayo buriya iba yarabyoroheje cyane ikarongi rero tumeze neza gusa hari ikibazo gikomeye ariko tutanakemukakomeye cyane
giteye gute
umuhanda
ikibazo cy'umuhanda
ntabwo ndi kubumva neza cyane ariko niba muri kumva
turakumva
hari ikibazo cy'umuhanda urabona hari umuhanda uhuza Ruhango na Karongi uriya muhanda rwose ugendeka nabi noneho urabona igiciro nko kuva isinga twahazi kugera Kigali we bawo bitatu magana abiri ariko noneho iyo ushatse kujya nk'imuhanga wahazi ubundi baguca bitatu magana abiri urumva ko rwose harimo ibintu biba bidasobanutse neza urumva uba wishyuye nk'ugikigira kandi utari buhagere ugarukira imuhanga ubwo ni nka kimwe cya kabiri
kubera iki babaca ayo menshi
ariko mbona jyewe impamvu babaca ayo ngayo kubera ko ubu kaburimbo ntabwo ihagera rero bavuga ati n'ubundi umugenzi turabona twifura kumubonera imuhanga n'ubundi tukamumanura ariko ibyo ngibyo sinzi niba bizwi muri leta kubera ko barwa rigeze kuvuga ati nubundi mugenda zajya bishura hageze nabyo byaterwa n'amanama kuri tuba dufite kandi bere bari baravuga ati umugenzi bamaze gukuramo iriya nkunganire ya leta muri transport bari baratubwiye ko umuntu azajya yishyura aho ageze none twebwe ejo bundi rwose mbere ryambayeho nari ngiye i Muhanga barambwira ati nutishyura bitatu magana abiri ntabwo biri bwemere ubwo rero kuko mbafite bishyizemo
none se bienvenu ayo ibihumbi bitatu na magana abiri cyangwa na magana atanu
na magana abiri
ayo nasanzwe atangwa kuva Karongi kugera mu Ruhango kandi wewe wajyaga Muhanga baguca ayo urugendo rurenze
aho ndi ubungubu tuvugana yuri ikirindo byari bitatu magana arindwi ariko bayakuze magana abiri noneho yuriitugwa ikigari ujyayo nta kibazo rwose nicyo giciro ariko iyo uri kuva ikirinda igikigali byo biba bigoye biruhanyije n'ubundi iyo ugiye Muhanga utuge kari wishyura kimwe n'igikigali
kubera ko nta mahitamo uba ufite kubera umuhanda mubi
urakoze cyane rero hariho n'ubundi iyo uteze n'ubundi bashobora kuguca bitandatu cyangwa bitanu n'ubundi ukavuga n'ubundi turakubyanga nka cika mbere kandi bo bafite inyungu iyo ugiye n'ubyo ugeze Muhanga bahita bashyiramo undi mugenzi wa wa mwanya wari wicayemo ujya he i Kigali ibyo rwose mudukorera ubuvugizi rwose bikemuke niba leta ari nako yabigendeje nabyo tubimenye kuko ariko yabikoze natwe ntabwo twashakira kuko n'imyigaragambyo yemewe ariko ndabizi neza ubuyobozi waba uri kutureberera nabo bahitabwa n'itoroshi barebe iri kubitera
ubuyobozi bubareberera nk'uko bivuga hanyuma ubwo hashobora kuba hari n'abakurikiye iki kibazo bacyumvise niba nikibonerwa umuti nabwo muzatubwire urakoze cyane ni radio Ijwi ry'Amerika yego i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro muri isanga aho uyu munsi tubaha umwanya kugira ngo muvuge ku bijyanye n'ubuzima cyane cyane ubuzima amagara y'abantu uko ikibazo gihagaze aho ngaho iwanyu ikiganiro mushobora no kugikurikira ku rubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com turakomeza rero tuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika noneho twakire Bizimungu Siriya Mungu Jean Claude wiriwe neza
karame
mukomere uri urahagana uri hehe
rereye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho ni mu karere ka Masisi
mwiriwe mute aho ngaho
Neza tumeze neza nuko
ibintu bijyanye n'intambara byarahagaze biragenda ibintu bijya mu buryo
intambara zo nani ibisanzwe n'ubungubu tubaho twiteguye kuko nubwo bavuga ko batanze agahenge yego leta harimo bimwe yubahiriza ariko iyindi mitwe yitwaje intwaro hato na hato usanga basatiranye ukumva amasasu ganaravuze bakirirwa bararwana ni gutyo
ni ukwihangana amaherezo bizashira ubwo n'agahenge kabashije kuboneka
yego kabisa naho ubundi ku by'ubuzima inaha rwose dufite ibyo kurya pe tuhinga ibishyimbo tugahinga amasaka duhinga ibigori n'imyumbati n'ubu tuvuga n'ubunge ndi kubagara umwumbati ariko ikibazo tugira ni kimwe cy'amafaranga
cyo mugurishije ibyo mwejeje
yego kugurisha ibyo twajeje usanga igihembwe kimwe haba igihe byuriye tukagurisha ku mafaranga ari hejuru ubundi bikongera bikagwa bikamanuka hasi cyane mbese ngira ngo ubone ko amafaranga bikaba ari ibintu bigoye cyane ubungubu umufuko w'ibishyimbo rwaruguru kugura mira minsi rwaguraga 240 by'amakongomani yino ariko ubungubu rwose biri hasi turi kubigurisha ku 118 rero urumva byagiye bigwa cyane ariko ahanini biterwa n'imisoro nyine abantu bamwe baba bitwaje ibigwanisho bagashinga amabariyeri mu nzira imodoka yahagera bakayirihisha ibirenze cyane ngo rero twe abahinzi umucuruzi yaza kugura ugasanga yayandi yatanze kuri bariyeri yose ariko yadukata ibyo nibyo bibazo duhura na
byo ntibyoroshye iyo hari ibijyanye n'intambara habamo n'akajagari kenshi ubwo ibyo bibazo bimwe bizakemuka ari uko n'intambara zihagaze hanyuma ku bijyanye n'amagara y'abantu se ubuzima mu byerekeranye no kwivuza murabasha kujya kwivuza muragenda kabana babitaho bihagaze gute
yego no turavurwa ariko nubwo tufugu usanga hamwe na hamwe maca amafaranga ko akaba n'ahandi tugeze bakatuvurira ubuntu nubwo ibitaro bimwe na bimwe bifite abaterankunga nka ira MSF nibyo usanga bavurira ubuntu ariko aho uwo muterankunga atari usanga kujya kwivuza aba bigoye cyane kuko kugira ngo kirubu hatanze amafaranga ari menshi cyane
ariko se Claude hari umuvandimwe wa rumaze kuvuga Museveni wavugaga ko hari umurwayi wabonetse imasisi w'ubushita bw'inkende nawe iyo ndwara waba warayibonye aho ngaho bihagaze gute
kwebwe ahantu duturiye uretse ko iyo ndwara gusa ko nanjye ndi kujya nyumva mu bitangazamakuru ariko twa karere duturiye nta nubwo yari yageramo ariko uretse ko naraye mbonye imenyesha yuko iyo ndwara yaje
ntizanahagere rwose Imana izayibarinde cyane cyane ko bagiye gukingira mu minsi iri imbere
yego ndimo nabyumva byinshi kuri iyo ndwara ariko twe akarere duturiye ntabwo yari yahagera ntayo birabishoboka ko yaba yafashe mu kandi gace ariko nta ni muri Masisi
oya ni byiza ubwo ntayihari iravugwa ahanini mu bantu babana bari hamwe cyane nko mu nkambi ubwo rero ngo niba ntawe mufite rwose na mahoro na amahirwe ku bahatuye
ntabwo dutuye mu nkambi aho dutuye kenshi usanga hasa n'umubyaro nta bantu begeranye cyane niyo binaza biza bivuye iyo mu migitu
no kuyirinda bishobora kuba byoroshye kurusha iyo abantu bategeranye cyane nyine urumva ko kugira ngo ive ku muntu ijya ku wundi bisaba ko hari aho babahuriye bya hafi
yego ariko si iyo ndwara ubundi mukurikirana mukumva ko yaturutse hehe ubundi kiyiteraniye
iki iterwa na virusi ariko nyine nta n'uwavuga ngo yaturutse ahanaha yaturutse ahanaha ni virusi nyine ubwo abakoze ubushakashatsi nibo bazamenya uko byagenze ariko ubu icyo bitayeho cyane ni ukumenya abarwaye uko bagomba kwitabwaho ndetse no gutanga urukingo nyine rurwanya iyo virusi itera ubwo bushita bw'inkende
Yego murakoze cyane. Kandi turabakunda cyane.
Murakoze cyane nawe natwe turabakunda.
Yego.
Ugira umunsi mwiza. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'ubuzima, amagara y'abantu, aho muherereye, ubuzima bwifashe gute, cyane cyane mu bijyanye nyine n'amagara y'abantu nk'uko mu Burundi babivuga. Ikiganiro rero turagikomeza mu kanya, mugume hafi. Bizere ko ibashyizemo ubwo ibyo byishimo nkuko yabivugaga. Tusubire ku murongo wa telefone twakira Seriro Muvunyi. Seriro, wiriwe neza?
Muraho neza muntu witiranwa na Mabukwe.
Komera cyane, ndabona amazina yawe nawe yiyongereye. No,
agira ngo nibyo nandi atakubwiye.
Ntuvuganye ko bukwe mu izina. None
Washington
nitwa tumeze neza ugomba kunsinda
Okay. Yego hanyuma rero ikintu ndi kubona turabashimira ku kubyo mwagiye mutuganiza kubyanye n'ubuzima ariko kandi ijambo ryiza uvuze rwose ry'uko urukingo rw'iriya bwaburiya ubushita bw'inkende ko biri gutekerezwaho numvaga ari byo byakabaye bishyirwa imbere kuruta uko bavuga ngo twirinde COVID-19 twagize uko twitwara ariko buriya bwo rwose nabonye amafoto y'abantu bagiye baburwara birababaje biteye ubwoba
birababaje iyo ubona nyine ukuntu umuntu aba ameze bigaragara inyuma wibaza n'imbere nyine uko uwo muntu yiyumva
kuko ndibuka ari niwe mutumirwa mwigeze kutuzanira atuganirira kuri icyo kigayo kuri ibyo ngibyo nyine tumubaza itandukaniro riri hagati y'ibihara nabwo nyine aratubwira uko byari bimeze n'ubwenda hari byo namubajije ntasubize neza ngo nyurwe ariko narihanganye ntabwo ariko ibintu byose umuntu yabisubizwa ikibazo dukunda kugira rimwe na rimwe hari igihe tubaza nk'ibibazo nka bitatu cyangwa bine mukadusubiza bibiri ibindi bibiri mugira sinzi niba wenda mutajya mwandika ibibazo wenda tuba tugenda tubaza mukagenda mwibutsa nk'uwo mutumirwa
biterwa n'umutumirwa cyangwa se na n'uburyo n'amasaha hari igihe ushobora gukubitana n'amasaha bikaba amasaha akaba arimo yihuta icyo kibazo wenda mukatekereza ko muzakigarukaho mu kindi gihe sinzi impamvu ariko birashoboka
ariko buriya niba ari nk'ikiganiro wenda na kantu wenda nagira ngo mbasabe mwaza niba ari nk'ikiganiro runaka mwaduhaye cyo kuganira ku wenda nk'umutumirwa ari nk'umutumirwa kugira ngo mwemwakurikira nk'abantu benshi numva yuko wenda indirimbo zaba zitari ngombwa hanyuma wenda nko muri wikendi mukajya mutugenera nk'umwanya wo kuba twasaba nk'indirimbo numva aricyo kintu cyaba ari sawa nyine ako kantu muzagatekerezeho muzabwire Etienne Karekezi niba akiriwe ukiyoboye muzako kantu muzagatekerezeho murebe ko mwagira ukuntu mudufasha nk'abakunzi banyu
ariko indirimbo zirahari zo muri weekend ntabwo ibyo si kumukira
uravuga
gusaba indirimbo
gutashya ukaba wasabamo indirimbo ako kantu muzagatekerezeho murebe ko mwakaduha nyine tujye tubasha gususuruka kuko urumva niba umuntu ashobora kuba yatega amatwi radiyo wenda ukavuga ngo kuwa gatandatu no ku cyumweru ntabwo duhabwa umurongo biba byiza iyo abantu bakurikira radiyo bigano byayo byose nyine uretse wenda ko nibaza ko wenda kuwa gatandatu no ku cyumweru aba ari wikendi wenda benshi muba muri nko mu biruhuko muba mwaruhutse ariko numva yuko ako kantu mwazagatekereza mukakaduha nyine
ubwo bazabyiga kuko bisaba ko hashobora kuvamo nk'ikiganiro kimwe urumva ntabwo ari ibintu umuntu yatekerezaho ako kanya ngo ahite abikora ni ibintu bigomba kujya muri gahunda nyine ariko icyifuzo rwose ni cyiza kandi ndacyakiriye ndaza gutumika naho ibijyanye n'indwara cyangwa se ibindi biganiro tubategurira ndibaza ko ikiganiro warukomojeho ku bijyanye n'ubushita bw'inkende ari ikiganiro cyakozwe umutumirwa agomba kuba yari ari mu Burundi ndabyibuka ko ari ikiganiro Oriane yakoze bamujye mutwihanganira nimwumva mutanabyumvise ari byo mukeneye kubaza mushobora kujya mubyandikana none nko kuri Facebook kwa kundi ikiganiro niyo cyaba cyarangiye mukaba mwakwandika hari nk'ikibazo cyasigaye muwumva musigaranye cyangwa se mutabonye umwanya wo kubaza nabyo mushobora kujya mubyandika cyangwa se mukatumenyesha umuntu ashobora kongera gatumira umuganga cyangwa se no mu bindi biganiro noneho bakongera bakabaganirira mubonye hari n'amagambo akoreshejwe haba ari mu Kinyarwanda haba ari mu Kirundi mukumva nti muyasobanukiwe kobera hari amagambo atandukanye muri zo ndimi zombi nabyo mwabivuga ndimo kugerageza kubatumirira n'umuganga cyangwa se undi muntu wadusobanurira iby'ubushita bw'inkende mu Rwanda
yego kokana nari ngiye kuvuga nako nyine ngo muzatumire n'umunyarwanda abarundi wenda hari byo bumvise cyane kuruta abanyarwanda n'abanyarwanda bazagira ibyo bumva kuko buriya nubwo bavuga ngo ikinyarwanda n'ikirundi yego bijya gusa ariko buriya hari ibintu byinshi bitandukana no kuko hari ijambo uvuga mu kinyarwanda tubimenyere mu kinyarwanda ukaribwira umurundi warivuga agaseka cyane akakiyamira kuko ubuvuze nyine ibihabanye nuko we abizi naye n'ijambo ry'ikirundi umurundi abwira umunyarwanda yarivuga umunyarwanda akipfuka mu maso ibintu se bibaho nyine
bibaho cyangwa se ntunasobanukirwe neza kubera ko amagambo nyine atandukanye
hanyuma muzongere mugaruka ku kiganiro kijyanye n'amaso n'uburwayi bw'amaso mwigeze kubivugaho ariko muzase nk'aho mwakongera kuzabigarukaho kuko muri iyi minsi ubona yuko ikibazo cy'amaso ari ikibazo kigenda kiri gufata abantu benshi cyane ugasanga umuntu kera abantu barwaraga amaso babaga ari abantu bakuru aribo batabona neza ariko ubona yuko n'urubyiruko n'abana bato bagira icyo kibazo cy'amaso bazadusobanura n'amaso y'amarundi inkomoko yayo nyine batubwira impamvu yayo kuko ubona ko ari amaso afata arimo aribasira abantu bamwe na bamwe kandi akenshi hari n'abajya kwa muganga bakabandikira rinete kandi usanga yuko hari abantu bavuga yuko rinete n'ubundi ziguhuhura guhura rimwe na rimwe ugasanga n'igiciro cya rinete kirahanitse cyane bitewe n'umuti uba wakoreshejwemo rero bazabigarukeho nyine badusobanura neza impamvu yaje nyine kuba bimeze
tuzabatumirira umuganga ariko burya iyo baguhaye rinete baba bazi n'impamvu baziguhaye kandi no kugira ngo amaso yawe amenyerane nazo ubashe kubona neza nk'uko bikwiye nabyo hari igihe bibanza gufata akanya tuzabatumirira umuganga abasobanurire
yego murakoze cyane mukomeze kugira ibiganiro byiza turi kumwe tubateze amatwi
yego nawe rwose mukomere kandi mugire ibihe byiza aho muherereye hose
yego yego
ndagiye ijwi rya Amerika twakire Aster Kana
uyi mwiriwe neza
mwiriwe urahagana he
ndi Goma
Goma hari umuvandimwe wundi waduhamagaye nawe ari Goma yatubwiraga ibijyanye n'indwara y'ubushita bw'inkende nawe duha amakuru rero ibiraho ngaho aho uherereye
aho ndi ni sawa kabura kari kugwa kubw'iyo ndwara nanjye ndayumva ku radio ndayibona ku masanamu nta sindabona umuntu ayigwaye
ni byiza ntuzana mubone rwose
yego hanyuma ikibazo je nashaka kubatuma umubitumira tuse byinshi tumubaza kuko n'umuntu akurikiranwa n'abarundi rwose
ninde
n'umuntu yitwa Shimamanda Moses
Moses okay
umuntu n'umuntu akunda kuba ariko aranenga cyane ibintu by'isengero sirpu bivanye n'uko u Rwanda ariko rafunga isengero amakiriziya n'isengero nawe umenga arafite icyo abizi ko ariko wepfo yiwe ni umurundi cyane bivanye n'uko u Burundi bufise uko bwitunganije n'uko u Rwanda bwitunganije ya mafise ibyo ariko aranenga abapasiteri n'abaprofeti n'abapadiri bamwe bamwe yuko bikika mu kwiba mu babaye bisambo kandi koko nibyo bakikika inyuma y'insengero bitwaje bibiliya rero mwodufasha twadufise byinshi tumubaza mwodufasha mukamuhuza n'umuntu bita profeti Joshua na Joshua of Joshua na pasteri Isidori Mbayahaga abantu bacatu muze mu maturo wanderere muri ku kiganiro muri isanga cereke ivuga butumwa muzo mudufashije
nsubirira mu izina hari profeti Joshua nande
na Isidori Mbayahaga na Chimamanda Moses.
Okay.
So mu dufashije tema kuko na barundi n'abanyarwanda benshi dushaka ko mubashiraho hantu kaba abo bantu mukabahuriza hamwe ari batatu maze bakabibariza kandi nafite tukabibariza kandi dusigurize kwamba tubona abandi guterana amajambo hagati yabo kuko baba bakorera Imana cyangwa ko hari ikindi kintu boba abuba bashaka mu baturage.
Ndaza igitekerezo cyawe ndacyakiriye bwo ndaza kugeza ku bankuriye hanyuma tuzareba igishoboka niba ikiganiro gishoboka cyangwa se niba bitanashoboka bwo urumva umwanzuro uzafatwa nyuma
ya hanyuma ikindi ariko cyanyuma ni kumi dogo perezida wacu Burundi agize iminsi yerekana
mu bijyanye n'iki mu bijyanye n'isuku
uretse isuku uretse ubutunzi n'ibintu byinshi yama yerekana yuko bitamunezereye ariko hariyo umuturage mutoya ntangazwa n'ibintu bibiri na nyene bishoboka nkanya kubaha mwo muduhere ikiganiro amubaza
muka uravuga tukamutumira mu kiganiro muri sanga se
cyo bazita ndi ari bemereye byo bazita kandi byo kuryohera
ni ura uvuze neza nyine uti yabitwemereye ubwo naba bose wavugaga baramutse bemeye kuko si ku bushake bwacu gusa dushobora kubushaka kubatumira ariko yenda bakakubera inshingano zindi babarimo bakabura umwanya cyangwa se bakumva bitari ngombwa
yego ariko
ubwo byatera
ntara ishonari ngiye gusorezaho aravuga yuko abiba ubutunzi bw'igihugu abazi bagendana ariko akavuga yuko atacho adobakoza atani yafise abashira none itegeko kenshi rigena abo banyakubahwa bagenda mu myanya y'icubahiro ariwe arishiraho habuze iki kugira ariko ikurikira ko umukono abakombora birukane muri guverinema akabazo ka kabiri k'amasiko mude mutubarize umuntu ajerwe rusasuma urugome rupfungwe mu Burundi
bamubaze iki
bariko bariko baratanga akazi kubaza dukora rusasuma ariko twarabonye yuko ibintu by'ubuhinga bya interineti bitoroshe mbega ibiharuro bizovamo bizoba byizewe ko interineti itizewe ikigira kabiri mbe y'urusasuma iyo biganije kugira ngo tugaburire amafaranga azova muri bwa butare buheruka kubuka mu Kirundo murakoze muze mubitubarize
ntitugira amahirwe tuzabona uwo twatumira kaza kabisubiriza kugira ngo mubashe gusobanukirwa kurushaho urakoze cyane Aste umunsi mwiza
namwe
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro muri isanga turakomeza mu kanya Won't you come up off them keys and sing a little something for the ladies? You know, jump up, let them know how we feeling right now. Every time I go around, shawty love me down. Run up on me like click clack, sound like take that. You do what it do when we do what we doing in the back of the lab. I'm like, I'm a ball for that. And every night a body gets that.
I put it on her. Summer breeze sipping Corona. Boss dog, I give it to her right, and she like it. She gonna hit him like a sidekick. Izzy, one of the coolest of fool on the floor. I whispered in her ear, come here, you ready to go? I rolled up a winner and put it up in the air. Got that little dress on, you coming up out of there. Yeah, she like that. You like that? You say you bite? Well, I bite back. And I'm all go. We can do it to tomorrow. I beat it up like Harpo. Snoop it, I go hard, baby, yes. Kissing on your then I'm digging out your stress. I won't stop till you're finished. But you ain't felt love till the gang's in it. But it's a dream.
Every time I come around, Charlie love me down. Run up on me like click clack. Bounce like payback. You do what it do when we do what we doing in the back of the lab. I'm like, I'm a ball for that. And every night her body gets back. I got that gang. Still gang gang.
I'm a dog, I'ma give her what she like. She say my name loud, I say her name low. That's what I aim for, that's how the game go. Baby like the way I wake her up. Cause I'm a gangster, I grab her by the pull her to my side. I'm in it, woke that up just to put her to sleep. Every day is the same thing, I creep in. It's like True Blood, I sink my teeth in. I gotta have it, the LB raised me. We was taught how to do down crazy. Lights out, I'm so lit. Mommy's so gone, daddy won't quit. I won't stop till you're finished. You never felt love till the end, but it gets heavy.
Every time I come around, shout it, love me down. Run up on me like click clack. Mouth like payback. You can do what it do when we do what we doing in the back of the lab. I'm like, I'm a ball for that. And every night her body gets back. I got that gang.
That you show the loop, the coupe, the roll. Anything goes. It's so good, got her wiggling her toes. The boss, the dream. The floss, the cream.
Indirimbo, the dream. Yeah, Snoopy Dogg. Turakomeza rero ikiganiro cyacu, tukomeza kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika, Amede, abo yitungiye. Niwe twakira muri aka kanya wiriwe neza ndibaza ko hari akabazo kavutsemo ku waruduhamagaye kugira ngo tuganire ariko ndibutsa ko ari Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC aho turimo kungurana inama n'ibitekerezo dukomeze rero twumva aka kanirimba gatoya mu gihe telefoni yindi icamo tukakira undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika.
I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump. But I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps. Fell down and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up. In order for me to pick the mic back up. I don't know how or why or when I ended up in this position I'm in. I'm starting to feel distant again. So I decided just to pick this pen up and try to make an attempt to vent. But I just can't admit or come to grips with the fact that I may be done with rap. I need a new outlet and I know some so hard to swallow, but I just can't sit back and wallow in my own sorrow. But I know one fact, I'll be one tough fact to follow. One tough fact to follow, I'll be one tough fact to follow. Day to day, going tomorrow, but you have to walk 1,000 miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, next to his shoes, just to see what it'd be like to feel your pain, you feel mine. Go inside each other's minds, just to see what we find. Look at single joke. joke got crack and half of them ain't even funny like that. Marshall, you're so funny, man. You should be a comedian. Damn. Unfortunately, I am. I just hide behind the tears of a clown. So why don't you all sit down? Listen to the tale I'm about to tell. Hell, we don't gotta trade our shoes and you ain't gotta walk no thousand miles. In my shoes just to see what it's like to be me. I'll be you. Let's straight shoes just to see what it'd be like to feel your pain. Feel mine. Go inside each other's minds just to see what we find. Look at
Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi kiganiro muri isanga uyu munsi turaha ijambo buri mukunzi w'ijwi rya Amerika ubyifuza kugira ngo tungurane inama kubijyanye no kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu ariko telefone zanyu ntizirimo gucamo neza hari abaduha telefone mwarangiza mukigendera mube hafi rero kugira ngo tubashe kubakira kuko iyo zicitse cyangwa se ntitubashe no kubavugisha ntabwo biba bimeze neza turabategereje rero mube hafi tubahamagare tuyite tubabona mbibutsa ko iki kiganiro cyangwa se n'ibindi biganiro byacu mushobora kubikurikira birimo kuba kuri www.radioyacu.com kuri Facebook na YouTube adresse yacu ni VOA Radio yacu naho mukanya. indirimbo Sweet Chicago ya Bruce Rose ni indirimbo ya iririmbwa n'umuntu waho inteko rusange y'abademokrate yaraye iteraniye aho bemereje Vice President Kamala Harris kuzababera umukandida mu matora ya perezida ataha. Radio Ijwi rya Amerika, twakire noneho Ben ku murongo wa telefone, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Ye, urahagana he?
Ndi Bujumbura mu Kanyosha.
Nuko udufitiye makuru ki rero ku bijyanye cyane cyane n'ubuzima, ko ari byo twibanzeho uyu munsi? Amagara y'abantu
cyane cyane muri iki gihe tubona yuko nk'isi yose yugarijwe intuze nyana ubukene, haba mu miryango, haba mu ngo cyangwa mu gihugu. Cyane cyane ubuzima novuga yuko butifashe neza.
Muri ubwo bukene hari ingaruka ubonaho cyane cyane y'abantu bakennye? Hari n'igihe abana barwara nk'indwara zituruka ku mirire mibi, hari ibyo ubonaho ngaho cyangwa hari ikindi kibazo gitandukanye?
Ego, ingorane twavuga ko zibuze zirahari cyane rwose, na cyane cyane yuko iyo igihugu gikenye canke ingo zikenye cyane cyane abana nabone baragarukwako cyane 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 gufungura nabi, aho usanga nko mu iki gihe usanga imiryango myinshi nk'ibiciro byaraduze ku isoko, urumva no gufungura bica bafungura nabi kuko nk'ubu haribonekeje iduka ry'ibiciro cyane cyane ku bifungurwa bikenerwa cyane rwose mu miryango. Yego.
Ikitekerezo wifuje kugusangira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika turimo turagana ku musozo?
Yego, icyo mbona twoganira cyane cyane se no ganira Ijwi rya Amerika nuko
mutaba bari telefoni igomba kuba icitse. Ben uratwihanganira, namwe abo turi kumwe ikiganiro rero reka bwo tugisoreze ahangaha kuko n'ubusanzwe isaha irageze, ariko turabashimira cyane ko mwabanye natwe muri ikiganiro nubwo telefone zatugoye, ariko ababyitabiriye rwose turabashimye cyane, kandi turizera ko muzakomeza kutuba hafi no gukomeza gutanga inama n'ibitekerezo. Ikiganiro ni cyanyu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimiye abamfashije rero ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wakiriye telefone zanyu. Hanyuma ubwo tubifurize mwese kugira ibihe byiza, mwumva aka karirimbo ya indirimbo ya Frank Sinatra ya Chicago. That great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my home.